kwabase-Efesu 2. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu, enanikade nihamba kuzo ngokwendlela lelizwe, ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli. Esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezikanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama nengqondo ngemvelo, sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu, ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko, wenza siphile kanye noKristu, kungomusa nisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Ngakho khumbulani ukuthi nini nanikade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka okwenziwa ngezandla enyameni, ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, naningaphandle kombuso ka-Israyeli, naningabafokazi ezivumelanweni zesithembiso, ningenathemba, ningenankulunkulu ezweni. Kepha manje kuKristu Jesu nini nanikade nikude senenziwa abaseduze ngegazi likaKristu, ngoba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwaluhlukanisayo olungubutha ngenyama yakhe, ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena laba babili babe muntu munye omusha, enze ukuthula, enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano esebulele ubutha ngakho. Weza washumayela ivangeli lokuthula kinina enanikude, yebo ukuthula nakubo abaseduze, kuba ngaye sinokungena sobabili ngomoya munye kuyise. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele, ningabendlu kaNkulunkulu. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti, uKristu Jesu uqobo lwakhe eyitshe legumbi, okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini, okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya.